cyangwa ahandi ukunda she bingorere 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 ndi mu cyumba be club cyangwa ahandi ukunda she bingorere 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 Wino banzu bingorere nakubonye nkubabaye abandi bose ubihorere Gihe kibaye kirekire ngukumbuye nakubuze byibuzangu bingorere Nyemeza ubinyereke komeza umatize okay Ubundi bikore gake umbwire ukuntu tubigenza Hari umuntu naguteza paparazzi n'uguheza Zitabona ukuri guceza bituma bose badatuza Bingorere ndi mu cyumba be Kabu cyangwa ahandi ukunda she bingorere 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 ndi mu cyumba be Kabu cyangwa ahandi ukunda she bingorere 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 close to see my hand ushaka hose unjyana singe impaka twirekure na mupaka Ukubigenza nakabanga sinzi nanjye kubigenza ninga ishobera amahanga Home club, hot tub, sangu kaze boo Street fat gang, yose yagukunze boo Ufite uko mutuntu, twawe twize ukuntu Wanarize umuntu, bikora neza ukuntu Bingorere ndi mu cyumba, be Club cyangwa ahandi ukunda, she Bingorere, bingorere 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 ndi mu cyumba be Club cyangwa ahandi ukunda she Bingorere 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 bingorere